entertainment from Pastor Ivan, Apostle Paul, Cartman, Extra, and Fitz Pitoli, their inner throw, aka Kama Yeva.
Singa, Sikwe Mukama, Egwangaria Feria, and the way they
sing. Sikwe Mukama.
Sumba Mugwanga, the neighbors are Mikwano, Ruyandi, the neighbors are Kwanga, the fair Okuva, Yokurana, the neighbors are Baimbi, Mamma, the Sabiachino, Mokama, that is a
wangu Yesu nina kuombo juu mafikirio yangu yote iko na kutaka wachana na corona ila mbao sinikizo hao watu wanataka ni kuwache lakini kwa ukweli Bwana wezi kukuwacha sababu roho yangu yote iko na kutaka na wengine wako wanauliza ni nani huyo na jina lake nani jina langu ninaitwa Azizi Aganda Azizi Aganda na chini
Sikwe Mukama Egwanga ya feri andi wede
Singa, Sikwe Mukama Egwanga ya feri andi wede
Singa, Sikwe Yesu Egwanga ya feri andi wede
Singa, Sikwe Yesu Egwanga ya feri andi wede
Senda nekitale rondi demse Ganeva zomutonzi Ai Mukama katonda wange Wevale tutasa uvinje Yetu vise mnyavula, ayera watu unzipa Enzige data wanyansi, ayera watu tasa Uhuno kolona, yena tulumbi, aye katondo litutasa
Kiseka kamani, sima were ufulindiwe Sima government ya Uganda iku yete Bandu bakaliba kwa korone mfa kwa ona Kagamani simye katonda baba waife Sima government ya Uganda kubetu yambi Bantu banji bafa corona ife twaona Sima donati mweva leo kurungu yambi Singa Sikwe Mukama Egwanga ya feri andi wede
Singa Sikwe Mukama
Yeah, but it's weird.